Naya mama wanjagala nambanga muganda wo nongabira awatalina kwediza wampana nambera ngomulangira wanteka mumasoga balala wangamba wabulamu siwa kuwanika mazima wandaga omutima okwechisa kwafufa mazima bwenalinga nkaba newena kusobya ndayira sakigendera
kati mukwana omutima kuluma
Bulio munga kanye Panzi za mwafanyi Mwinari nangendela Wanjigiza Obuta ulira bigambo Tabakwe wampa Beba kolera emiaka Wangabira Katosu vira kusiza Mukwano gwe wampa tekwali bukwakuliza kye wankolera nabanzala kyabalema kati nkwetaaga naye tokyampulira
Yeah.